Come on, man. Nataka nisikie hii. Soma hiyo. Wewe mtu mkoa wewe. Njoo huku. Nataka unisomee hapa. Hii ni ngapi hapa?
90.
Hii ni ngapi hapa?
9.
Hii ni ngapi hapa?
90.
Soma hiyo.
9.
Hey, chiki 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 chiki. Hey, sukuma ndani. Hey, chiki 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 chiki. Hey,
happy happy ele ambali.
Hey, chiki 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 chiki. Hey, sukuma ndani. Hey, chiki 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 chiki. Hey,
happy happy ele ambali.
Bado liko fit fit twende mbele. Isi. Bona. Wewe ndiye engineer hapa. Sasa kwanza kuniambia vitu vya kichwani hapa. Habari imekwisha. Anaibisha, anasema kwamba mkuu unachozungumza ni cha kijinga jinga sana. Nyosha mkono, jifanye unajikuna. Jifanye unajikuna. Alafu uone, jifanye tu kama unajikuna hapa. Engineer, soma hiyo. Hawezi kusoma ramani hapa. Hawezi kutuambia kwamba size hii ni size gani. Angalia huyo huyo engineer huyo ndio huyo hapa tunagombana naye hapa. Atakuingiza mkenge hapo. Tatizo ni hili. Nitakwenda jengo, litajengwa, litapiga crack. Ndio kizaza kitanza hapa alafu ndio tutakibizana huko ndani bila mpangilio. Eh, chiki 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 chiki. Eh, sukuma ndani. Eh, chiki 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 chiki. Eh,
happy happy ele ambali.
Eh, chiki 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 chiki. Eh, sukuma ndani. Eh, chiki 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 chiki. Eh,
happy happy ele ambali.
Nataka nione watu wangu, mtu wa Mungu, wanakaa katika nyumba nzuri. Mamlaka hii inaitwa manispaa Tabora hapa. Cheo kinachofuata hapa tutaitwa jiji. Na tukiitwa jiji maana yake sisi tutakuwa ni sawa sana na Toronto, ni sawa sana na Montreal, ni sawa sana na Kobe, ni sawa sana na Tokyo, ni sawa sana na New Delhi, ni sawa sana na Mexico, ni sawa sana na Johannesburg, Nairobi na Dar es Salaam na Khartoum.
DJ Summer Teaser.
Pigeni maombi, mtuombe. Mimi nikienda kule mbele nitakwenda kutumia sheria. Sukuma ndani bibi harusi, sukuma ndani bwana harusi, sukuma ndani mkara, sukuma ndani na mchungaji aliyefunga hiyo ndoa, sukuma ndani. Eh, chiki 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 chiki. Eh, sukuma ndani. Eh, chiki 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 chiki. Eh,
happy happy ele ambali.
Eh, chiki 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 chiki. Eh, sukuma ndani. Eh, chiki 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 chiki. Eh,
happy happy ele ambali.
Wewe mtu wa mkoa wewe, njoo huku. Ngapi huko? Soma hiyo. Engineer, soma hiyo engineer ule. Yeah? Kwenye karatasi imeandikwa ngapi hapo? Dr. Kamba, angalia hapo. Hii ngapi? 15. Hii. Soma hapo kwenye ramani inasema ngapi? Soma hiyo.
Hit up on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Audio Man, and Vimeo. DJ Summer TZ. And on email at djsummertz@gmail.com. The ever blazing DJ Summer TZ.
Usisahau kusubscribe channel hii. Gusa maandishi mekundu hapo chini, itatokea kengele. Gusa kengele hiyo na hapa utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata habari zenye uhakika punde tu zinapoingia. Asante kwa kutazama.